Unakuta mtu anakuja kabisa bio prrr, naye mwingine anakuja anakanyaga breki. Kwa hivyo anastukia mara moja kuna kitu mwenzake amekanyaga. Kwa hivyo hapa suruhisho hapa sio kitu kingine, ni madereva wao waangalifu. Waache tu ku overlap na waache tu kuja na speed na waache overtaking. Kwa maana hapa uki overtaking hauoni mwenzako pale vile amekuja, na hiyo ndio inaleta shida kubwa hapa.
The users of our roads to prioritize safety and also to observe speed limits as well as paying attention to the roads they are using.